Are you ready?
Are you clear?
Okay, we are many, you know that's we are many. Well, though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Used to sing.
Så vi pleide å synge, selv om vi er mange, så er vi én. Vi er én I Kristus.
One faith in the Lord Jesus Christ.
En tro I Herren Jesus Kristus.
Binding us together in one cause.
Som binder oss sammen for én hensikt.
One hope.
Vi ett håp.
One God.
En Gud.
Father over all.
Faderen som over alt.
Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. One faith in the Lord Jesus Christ, binding us together in one cause. One hope in one God, one Father over all. That's song.
Yeah, song.
I would like to share today the word of God. The Lord makes the difference.
Jeg skal tale til deg I dag om at Gud den som gjør forskjellen.
We go to read Genesis chapter 39 to 41.
Vi skal lese andre Mosebok, første Mosebok, unnskyld.
And we can see that Joseph and his ministry.
Og Josef og hans tjeneste skal vi se på.
You know that God gave us a ministry to everybody.
Gud gitt en tjeneste til alle.
And God gave us a mission to everybody.
Og Gud gitt et oppdrag til alle.
That's God created us.
Det Gud som har skapt oss for den hensikten.
And I want to like to preach about Joseph.
Jeg skal tale om Josef.
And Joseph is you know that he is a very handsome guy.
Josef han en veldig kjekk mann.
That's why they hated the brothers hated him.
Det var derfor brødrene hatet ham.
They put him into the pit.
De puttet han I hullet.
And he went to the prison.
Og han gikk I fengsel.
After he went to the palace.
Og så gikk han til palasset først.
Peter to prison, prison to palace.
Han fra fengsel til palasset.
But it takes time to go to the palace.
Men det tar tid å komme til palasset.
And he is now Genesis chapter 39. He is in Egypt, Potiphar's house.
Og første Mosebok 39 så han altså I Potiphar's hus.
And he's also that 39 1 to 6 you can read.
Og I vers 1-6 så står det som følger. Josef ble ført ned til Egypt, Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten. Kjøpte ham av ismalittene som hadde tatt ham med dit. Herren var med Josef og lot ham lykkes. Han ble boende I huset til sin egyptiske herre. Herren han så at Herren var med ham og lot ham lykkes I alt han gjorde. Josef vant velvilje hos Herren sin og ble hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus og lot ham ta hånd om alt han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over sitt hus og alt han eide, velsignet Herren hans hus på grunn av Josef. Herrens velsignelse hvilte over alt han eide, både I huset og på marken. Han lot Josef ta hånd om alt han eide, og bekymret seg ikke for noe bortsett fra maten han spiste.
Thank you. Joseph is, you know, Egypt is a very fascinating country.
Egypt et fascinerende land.
And they have an, you know that Egypt is special for the Nile River.
Og Nilen kjent for Egypt kjent for Nilen.
And they have pyramids.
De pyramidene.
And they are worshiping 2,000 god and goddesses.
Og de tilber altså 2,000 forskjellige guder og gudinner.
You know that they are great builders.
De dyktige til å bygge ting.
And they are wise people too.
Og de kloke mennesker.
And Egypt was a land devoted to death as much as to die.
Og det var life, yeah. Og de var
as much as to life. And you see here Egypt was a land devoted to death as much as to life.
Og ja, de var overgitt så mye til døden som til livet.
Yeah. The government was a large government.
Og
the government was a large and they have a bureaucracy with
ja,
many officials.
Ja, styresmaktene de har avansert styresett.
The Egyptian priest and wise men studied the heaven and the earth.
Og egyptiske vismenn og prester de studerte himmelen og de studerte det jordiske.
There are so many languages there.
Det så mange språk der.
But Joseph is very special because the Lord was with him.
Men Josef han var speciell fordi Gud var med ham.
He was in Egypt like a slavery.
Han var ikke bare utdannet som en slave.
Because the Lord was with Joseph, he was a man of accomplishment.
Fordi Gud var med ham, så var han en mann som fullførte.
But Joseph accomplished.
Men Josef, det Josef fullførte.
We can accomplish with trust in the Lord and seek honor him as the Lord.
Så kan vi også fullføre det som Gud setter oss over.
I would like to show three pictures today.
Så jeg skal vise deg tre bilder.
Like three scenes in another
tre
movie.
Tre scener som I en film.
The first one already Pastor Thurmond read that.
Den første har altså Thurmond altså lest.
I want to think that sharing God's blessing.
En til seks, vers 1 til 6, hvordan velsignelsen var over ham.
Sharing God's blessing when he was at home in Hebron.
Når han var hjemme I Hebron, Josef.
Joseph's brothers considered him to be a troublemaker.
Så anså brødrene til Josef ham å være en trøbbelmaker.
But in Egypt,
men I Egypt,
he was a source of blessing.
Så var han en kilde til velsignelse.
Because,
fordi
God was with him.
Fordi Gud var med ham.
Repeat after me, God was with him.
Gjenta etter meg, Gud var med ham.
In the Norwegian. Yeah, again.
Igjen, Gud var med ham.
Say to your neighbor.
Si det til din nabo. Gud med ham.
Oh, I like that. I need to learn your language.
Yeah, oh, jeg trenger å lære norsk.
That's amen. And but in order to for this happen, Joseph first had to learn that language.
Men for at Josef skulle det her skulle skje, så måtte Josef lære språket.
If we go to other countries,
hvis du drar til andre land,
we have a lot of challenges.
Så har vi mange utfordringer.
The languages and the customs, the
språket,
culture,
oppførsel, kultur,
food and
maten,
and the people, you know,
folket,
and whatever, you know, we facing lot of challenges.
Det mange utfordringer.
But in here,
men her,
because in the politics, the Joseph he learned the language, for, culture, business, and the politics of Egypt.
Men her ser vi at Josef han lærte språk, han lærte seg de politiske tenkemåten, han lærte seg det som hørte landet til.
And it was not handed to him on his silver platter.
Det var ikke gitt ham på sølvfat.
He had to get up early and stay up late.
Han måtte stå opp tidlig og være oppe til sent.
To both do his job and to learn Egyptian ways.
Og være overgitt til det å kunne lære seg de egyptiske tradisjonene.
But Joseph knows he got the two dreams.
Men Josef han hadde to drømmer.
You know the dreams.
Du kjenner drømmene.
He's a dreamer.
Han var en drømmer.
I like to I want to be a dreamer.
Jeg ønsker å være en drømmer.
I like dreams.
Jeg liker drømmer.
When I came here in Norway, God showed me many dreams. You know, the sister Jorin and the Gauter's house.
Og mens jeg har vært her, så har jeg fått sett mange drømmer som jeg har fått hos Gauter Jorin.
That's why God brought me here 10 days with my wife, you know, to show me more things.
Det derfor Gud har brakt oss hit for å vise meg nye ting.
I didn't say that Norway is not Egypt.
Yes, jeg sier ikke at Norge Egypt.
Norway is a blessed country.
Norge et velsignet land.
You are a blessed people.
Dere et velsignet folk.
We're good people.
Dere gode folk.
But here God promised Abraham that he's a descendants. You know that.
Men Abraham, han var jo en etterkommer.
Would bring blessing to other nations.
Så skulle bringe velsignelse til andre nasjoner.
If we go to read Genesis chapter 12, 1-3.
Hvis vi leser I kapittel 12, første Mosebok.
And I will make you a great nation.
Jeg vil gjøre deg til et stort folk.
Blessing you and make your name great.
Velsigne deg og gjøre ditt navn stort.
And you will be a blessing.
Og du skal være en velsignelse.
And I will make you a great nation.
Og jeg vil gjøre deg til et stort folk.
Yeah, you can read in maybe in the revision.
Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men dem som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.
I like here and you will be a blessing.
Og jeg liker det som står her. Du skal være velsignelse.
Joseph in Hebron, a troublemaker to his brothers.
Josef som var en trøbbelmaker I Hebron.
Seems like it.
Ser det ut som.
But in Egypt,
men I Egypt,
because of Joseph,
på grunn av Josef,
God blessed Potiphar's house.
Så velsignet han Potiphar's hus.
And also he's going to be blessed that nation of Egypt.
Og på den måten så velsigner han også Israel som nasjon.
That's what we need to believe that God's vision and God's promises in our life.
Derfor så trenger vi å tro på Guds løfter og Guds ord I våre liv.
And God and Joseph fulfilled that promise in Egypt.
Og Josef han fullfører det ordet og den profetien I Egypt. Han taler til Abraham mange år før.
You know, sometimes our father started.
Noen ganger så starter fedrene våre.
Sometimes our father-in-law started, maybe my father-in-law Moses like.
Min svigerfar, sånn som Moses i mitt tilfelle, startet.
Sometimes some pastors started the ministry.
Noen ganger var det en pastor som Arnfinn som starter opp.
But sometimes the missions like started like Arkin, like Brother Magne.
Og noen ganger så starter tjenester sånn som Arkin med Brother Magne.
After that, God is a descendant. You know, God descendants to His people.
Men etter det så gir Gud arvtagere, etterfølgere.
And Joseph, we have to fulfill that promises in our life.
Og Josef, han kommer som en fullførelse på
when
det løftet.
When God started, He is always with us.
Og Gud har lovt, han skal alltid være med oss.
That's why here, like the blessed man described in Psalm 1, everything he did prospered.
Og derfor så står det om i Salme 1:1-3 at den som Herren har velsignet har fremgang.
Joseph is a good example of a believer who trusted God and made the best of his difficult circumstances.
Og Josef, han et enestående eksempel på hvordan Gud velsigner en mann gjennom vanskeligheter.
And but he certainly put those instructions into practice. That's important.
Og han setter disse her sine befalinger ut og under tester og utfordringer.
Joseph would rather have been at home, but he made the best of his circumstances in Egypt, and God blessed him.
Han ville selvfølgelig helst vært hjemme, men han gjør det beste ut av det under de forutsetningene han har fått i Egypt.
This was not only God's will for Joseph's life.
Det var ikke bare Guds vilje for Josef sitt liv.
This is God's will for your life.
Det Guds vilje for ditt liv.
My life.
Mitt liv.
He wants us to live supernatural life that attracts the recognizing of the world.
Han vill att vi ska leva ett övernaturligt liv som drar till sig världens uppmärksamhet.
I like this word, recognizing of the world.
Och jag liker dessa ord, alltså att bli igenkänd av världen.
He longs for your boss, your coworkers, your neighbors, your family members or any in front of you, you have to see the presence of God in you.
Han lengter etter å nå til din sjef, til din nabo, til din familie. Han ønsker å åpenbare seg gjennom deg.
A man or woman that has the favor and blessing of God resting on him and her will have to be acknowledged by this world.
Og den velsignelse som over enhver mann, over enhver kvinne, skal bli åpenbart for denne verden.
And the blessing of the Lord was very evident to the people in the 41st household.
Og velsignelsen over familien, over dette 41. Husholdningen, skulle bli åpenbart.
But they know what that Joseph was the cause. Because of Joseph, the 41st house blessing.
Og på grunn av Josefs hensikt og hans velsignelse, så ble Potifar velsignet.
And I used to like one word like this. God tests us as a servant before he promotes us to be a leaders.
Så Gud gjennom tester og prøvelse, så forfremmer han oss til å bli ledere.
Would you please listen to me? The Lord blessed of the Egyptians' house for Joseph's sake.
Og Gud velsignet Egypt for Josefs skyld.
Yeah, that's it. We have to believe that.
Vi må tro på det.
Because of God blessed Isaac, because of Abraham.
Gud velsignet Isak på grunn av Abraham.
Just as God blessed Laban's house because of Jacob.
Og Gud velsignet Labans hus på grunn av Jakob.
God blessed me because of Moses, you know, but Moses and Amarji.
Gud velsignet meg på grunn av Moses og Amarji.
And also your ministry, the charisma, going to be blessing in more coming in the days because of when they started for the Arnfins and Lisbente.
Og Gud vil velsigne Karismakirken de følgende dagene på grunn av Lisbente og Arnfin.
This is the promise of God.
Dette Guds plan.
Potiphar gradually turned more and more responsibility over Joseph.
Og Gud, sorry.
Potiphar gave him responsibility to everything.
Potiphar blir velsignet på grunn av Josef.
He stayed almost 11 years in the Potiphar's house.
Han var altså 11 år i Potiphar's
house. Because of Joseph, Potiphar's household blessed, you know.
På grunn av Josef så var Potiphar's hushåll velsignet.
And because of they are not the Christians, you know that.
De var
jo ikke believers.
De var jo ikke troende, de var jo ikke kristne.
They were Egyptians.
De var egyptere.
They believing many god and goddesses.
De trodde på mange guder og guddommer.
But Joseph is there.
Men Josef var der.
And here is that Joseph was a testimony to the true and living God.
Og Josef var et eksempel på den ene sanne levende Gud.
He was then a honest and faithful worker.
Han var en ærlig og troverdig tjener.
And the people he lived and the worker with God the message.
Og han levde og han formidlet Herrens budskap.
One thing I want to tell this, God took note of Joseph's character and conduct and made him a blessing and unknown to Joseph.
Gud så på Josefs troskap og hans karakter, og så velsignet han hans liv.
Yeah, that's always God sees us, our character and conduct. That's the most important.
Gud, han ser etter vår karakter og hvordan vi lever livet. Det
God
viktig.
Planned to fulfill the dreams he had sent him.
Gud hadde tenkt å fullføre drømmen som han hadde sendt ham til.
Do you see a man who excels in his work?
Ser du en mann som har fremgang I arbeidet?
You know, he will stand before kings.
Han skal stå foran konger.
He will not stand before unknown men.
Han vil ikke stå framfor fremmede.
But his faithful service wasn't only blessing to the household, it was also blessing to the Joseph himself.
Hans troskap var en velsignelse for Potifars hushold, men også for hans eget liv.
And he tests us in the servant before he promotes us to be rulers.
Han tester oss som tjenere før han setter oss over større ting.
Before I say leaders and rulers.
Ledere og herskere.
Yeah, we need the leaders in the church.
Vi trenger lederne I kirken.
And we need the leaders in the society.
Og vi trenger lederne I samfunnet.
Go for it.
Gå for det.
Yeah, that's the God's plan.
Det Guds plan.
Before he allows us to exercise authority, we have to under authority and learn to obey.
Før han setter oss over autoritet, så lærer han oss å underordne oss autoritet.
The description of Joseph, Genesis 39:6, prepared the way for an episode involving Potiphar's wife. Not only was Joseph godly, dependable, efficient, but he was able to handsome and well-favored quality inherit from his mother.
I totally agree.
29:17 already. You can read that. That Joseph is handsome, you know, because of he got that, you know, his physical appearance from his mother.
Yeah, 29:17, 39:6. You read already 39:6, but 29:7.
Leah.
Yeah. 29 Genesis 29:17.
Leah had the matte øyne, men Rachel. No, that's not true.
Yeah.
Yeah.
Leah?
Mm-hmm. 29:17
is not that. 17, yeah.
Yeah. Mm-hmm. Oh, yeah.
Yeah.
Can you repeat this, please? Take it step by step.
17 is exactly right. But, you know, but he was also handsome and well-favored. Qualities he inherited from his mother.
Moses, han var, Josef, han var aktet. Han var kjekk, han hadde et utseende som folk hadde tillit til. Han hadde kvaliteter som han hadde arvet fra sin mor.
Yeah,
kan du si amen?
Thank you, sorry.
Sorry about that.
You know, like descendants, you know, it's okay, you're doing good. You know.
I like. han var en etterfølger. Han var en avkomme.
Yeah, we're receiving from our parents.
Vi arver noe fra våre foreldre.
Yeah, we're receiving from our leaders.
Vi mottar fra våre ledere.
That is the most important.
Det det viktigste.
That's why you have to blessing, you know, the sharing your blessing.
Det derfor du må dele
velsignelse med andre. The first one is sharing your
dele med
blessings.
Din velsignelse med andre.
That is the I want to tell today. And also second scene, second picture.
Det andre bildet.
I don't want to explain more in that, but I want to share that overcoming great temptation. Overcoming great temptation.
Ja, vi skal overvinne store fristelser.
And finally, 11 years Joseph stayed in Potiphar's house. Finally, Potiphar's wife want him. You know the story.
Ja, du kjenner historien kanskje om hvordan Potifars hustru la an på Josef etter 11 år I huset.
That temptation, you know, when God blessed that, we have to bless others.
Og han kom I en situasjon av fristelse.
But the temptation, you know, blessings comes from God.
Velsignelse kommer ifra Gud.
But temptations comes from in us.
Men fristelse det kommer innenfra mennesket.
And temptation can effectively humble us to death.
Og fristelse det kan fornedre oss tilbake til støv.
And Satan tempts us in order to destroy our testimony.
Og fristelse kan også være med å ødelegge vårt vitnesbyrd.
Serious believers threaten him.
Så han blir testet på sin troskap.
Temptation often blindsides
us in the moment of our greatest success.
Og fristelse, det kan forblinde oss i momentet av de største fremganger.
But temptation successfully resisted to prepare us to great things for God.
Men fristelser har den oppgaven å forberede oss slik at vi kan gjøre store ting for Gud.
Joseph had suffered in the pit because of the hatred of his brothers.
Gud, Josef hadde vært kastet ned I brønnen på grunn av hatet fra sine brødre.
But now he would face an even greater danger because of the lust of an evil woman.
Men nå sto han foran en enda større fristelse foran denne kvinnen, Potifars hustru.
She treated Joseph like a thing.
Hun behandlet Josef som en ting.
Not like a person.
Ikke som en person.
And when her advances were rejected, she turned against him.
Og når hun, ja, når hun ble avvist av Josef, så vendte hun seg mot ham.
Yeah, that's we have to. It took a great deal of courage and determination for Joseph to fight this battle day after day, but he succeeded.
Og det krevde et stort mot av Josef å kunne stå imot I denne kampen her.
The temptation that Joseph faced, this kind of temptation, but we have a lot of temptations in the world.
Og Josef han stod imot denne type fristelse, men vi har mange ulike fristelser I denne verden.
And Joseph explained her why he would not cooperate.
Og Josef forklarte for henne hvorfor han ikke ville være med på det.
She was another man's woman.
Han forklarte why? At hun var en annen manns kvinne.
And that man was his master.
Og at denne mannen var hans herre.
He was trusted by his master and did not want to violate that trust.
Han var jo ansett troverdig av sin herre, og han ville ikke fornedre seg. Og
Potiphar's wife probably arranged for the other servants to be out of that way on the day she launched her greatest attack.
Så hun tok det her ille opp og hun var med på å få han kastet ut.
But I would like to share here we need self-control in that time.
Og jeg vil så dele med deg, vi trenger selvkontroll I denne tiden.
Self-control is an important factor in building character and preparing us for the leadership.
Selvkontroll, det en viktig karakter som forbereder oss på lederskap.
Joseph exercised self-control.
Og Josef han trente seg på selvkontroll.
But Samson used the body to gratify his own pleasures, Samson.
Samson, han brukte sin styrke for å nyte sin egen.
Joseph ended up ruling on the throne.
Samson,
Joseph ended up ruling on the throne.
Josef, han kom på en plass hvor han kunne herske. Han
While Samson ended his life buried in a pile of a rubble.
Yeah. Men Samson, han ble liggende under en haug med grus.
But I would like to say here, Joseph, you know, finally he lost his coat.
Men Josef, han mistet sin kappe.
Well, yeah, Potiphar's wife.
Potiphar's hustru tog kappen til Josef när han
stod. Finally, he left that coat and he ran away.
Han bara lot kappen ligga och han flyktade bort från Potiphar's
hustru. And now see the brothers take out his coat once you know they put into the pit, you know.
Och vi husker att Josef brödre tog ju kappen till Josef när de puttet han I hullet.
But Joseph lost his coat, but he kept his character.
Men Josef har mistet kappen, men han beholdt sin karakter.
Don't worry about the coat.
Ikke vær bekymret for kappen eller jakka din.
But we need to build our character.
Vi må bygge vår karakter.
That's the temptation he faced.
Det var utfordringen han møtte der.
And finally, what happened?
Og hvis
what happened? He went to jail.
Hva skjedde? Han havnet I fengsel.
And if you go to read that third scene, first scene, sharing his blessing to the Potiphar's house.
Første
scene
var at han delte sin velsignelse med Potifars hus. Det andre var at han overvant fristelse. Og det tredje.
And the third one, learning to wait in the prison.
Lær å vente mens du I fengsel.
And learning to interpret the dreams.
Og lær deg å tyde drømmene.
And learning to trust God.
Og lær deg å stole på Gud.
You know, after he went to the palace, you know. He ruled the Egypt. Now you're going to see that Egyptian culture, because of Joseph, they blessed him.
Och vi vet att Josef han blev satt över Egypt och han och Egypt blev välsignat på grund av Josef.
I always believe this word.
Och jag har alltid trott på detta ordet.
The Lord makes the difference.
Att Herren gör skillnaden.
May God bless you.
Må Gud välsigna dig.
All yours.
Will you pray? Ja, la oss gi en skikkelig takk. Thank you so much for this work. Thank you.